Shikwembu shanga ni rinfuni kota kumele Ane na nchuma shaka me nkobe ni kole Lata kuma ni rina mali Ni nyumi sava luila valuku ni shupeka peva shekelele Shikwembu shanga ni rinfuni nkota kumele Ane na nchuma shaka me nkobe ni kole Lata kuma ni rina mali Ni nyumi sava luila valuku ni shupeka peva shekelele Fulanzila Pulandila, Shikwembu shanga no kombela pulandila, 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 Shikwembu shanga no kombela pulandila, Shikwembu shanga menkarele ku hlupheka, ninyike mali vata wisa ku nhleka, Shikwembu ntshembe we me never ni juteka, ninge bayizi me never ni lahleka, ni lava mova na yindlu yo saseka, ani swi lavi vana me va xaniseka, ni lava soft life vutomi bya Street. Ni famba hi Porsche ya kala number plate Na nghena ku kova ni pela na mafit Lava mali ya ku tala before ku va late Vathaka timingeni ko timena tika Relaxani wa minkarhi wu ta fika One day ni rivilwa ri ta jika So teka nkarhi ku twa ku nandzika Loko va nhleka me no va tshika Na swi tiva ku ri Xikwembu xi ta ni nyika Everyday me ni hleketa hi zaka Once in pop a ni lavi ku vona xaka Va pretenda and va na machaka Ni lava ku borha mati holiday yi ta tsaka Shikwembu shanga ni rinfuni ni kota kumele Ane na nchuma shaka me nkobe ni khole Lata kuma ni rina mali Ni nyumisa valuila valuku ni hlupheka peva shekelele Shikwembu shanga ni rinfuni ni kota kumele Ane na nchuma shaka me nkobe ni khole Lata kuma ni rina mali Ni nyumisa valuila valuku ni hlupheka peva shekelele Fulandila Pulandila, Shikwembu shanga no kombela pulandila, 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 Shikwembu shanga no kombela pulandila, Shikwembu shanga no kombela unipuna, ni huma nhluphekweni, na valala phela se va tsake ngopfu, loko ni ri ku tikeriweni, ni karhele ku hleka hi tibari, me lava macheleni. Hambi moni hleka me a ni wari Swa kahle swi le ndleleni Maxaka me phela hinkwavo se va tirha Mara va le ku ni bekeleni One day ni ri ni ta humelela Hambi mi ri ku ni pfaleleni Shikwembu shanga ni rinfuni ni kota kumelela